magaalada beedhabo ayaa waxaa laga daafuray dodobadaha ku saabsan hanaanka maamul daadejinta iyo dowladaha hoose ee gobolka Bay, kaasi ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta koonfur galbeed ee Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa ka warbixiyey ujeedka dodwadaagaani.
muhiimadda bay ku ahaa anasku ayaa kun iyo onay wada hadalo iyo walana sheegna maanta ka warana Southwest State Local Political Dialogue for Bay Region. Mane political dialogue walla ilaa ma wal kasta ku hadlo korno ku saabsan dhaqanka culture-ka horumarka la soo bii meel un hiigsadaana in aan isu walaysanno iyo muhiimadda ata wal kale oo aan isku wari majara may fadaanahay dad uu weyno mani rooge masuuliyinka odayaal leh ama xilal shirsa duwan dowladda ka qabaday fadalan nagatoy inagatoy local state-ka in banalku wax fadheedan ilaahay idin sii dadkaas aan weero doonanta fadheedayaan la walboona kalmad wasiyana in isu ku hadlo guud ahaan walaalkii jara wadanka guud ahaan ku jara walaalkii gaar ahaan koonfur galbeed ka jara walaalkii gudana goole gobolka Bay insha Allah barnaamijku haddii hore may ka soo bii doonaa gobolada oo dhan.
Dhinaca kale martida ka qayb gashay dadwadaagaani ayaa waxay su'aalo weydiiyeen mas-uuliyiintii lagu casuumay dadwadaagaani
waagii aad hore heli ka hayti idoo oo la goofay la dudumi ilaa ta duduusan oo aan wal dhisnay dhan suuban jinni loon suuban dadkani idoo joon dhisan tan kale wali artay ay walowisin nin ogayna milkan lukushan isaabto nu weydiinay isaabto la ku warsado waa tan oo maaha anshuurta dadka guryo lagu qaado iyo dukaamada lagu qaado su'aal isaga weydan ma isintin
laakiin dadan deeranay jart ma yartay ha tuuliyaalka iyo meel kasta wacyigelin ay ka sameeyay wacyigelin hoob leh qof walba idii tiitis ya horta ku bilaawadaas u sii isku bilaawe nafta tiitis awlaadis reer shay ehel shay daris jeeyu samarkuu ka ka wacyigeli korna deegaanadii dadkeesho.
Kulankan dadwadaaga ah ayaa waxaa ka qayb galay wasiiru xildhibaano la taliyaal maamulka gobolka Bay kan degmada Beedhabo iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada Beedhabo.